Josh.
Niambie mbona yuko sawa, hilo body meliona iko sawa, mwendo wake wa kigongo yuko sawa, jamani mbona alivyo sawa. Hata kinoti anataka tu mapenzi, hapendi noti, anataka tuwe wapenzi. Hata kinoti
anataka tu mapenzi tu,
hapendi noti,
anataka tuwe wapenzi tu.
Girl, you're saying that me pressing, pressing your body moving all direction. Oh, 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 pulling me like magnetic. Can tell that you want me, baby.
Anataka tu mapenzi bu,
atapi ndodi.
Anataka tu mapenzi bu.
Mwenyewe nimemona alivyo sawa, body lake like